Mimi ni mwenda wazimu, mimi si moto wa kuotewa. Karibu, mimi ni mwenda wazimu, mimi si moto wa kuotewa. Karibu mwenda wazimu.
With too many fake niggas everywhere, I swear there's too many wako wengi. Na kusema kweli, everybody knows me, thinks I'm crazy. Nipelekeni madhari, I think I'm very unifagum. Mwende daktari, tunahitaji matibabu as soon as possible. I feel like the only lion in the jungle. Pretty much like gidi gidi, mazi mazi, haya man boga. Bo hizi bange, kwani ya mevuta ngapi, they get uncomfortable. Obezi weka, jinita kwa me marangabi, that is impossible. Kuna bengi wa mezari, bo, but I'm still on top like Octopi. Double Z, oh, I had to let you know, mimi ni mwenda wazimu. Original, hata city console, wanajua mimi ndo huwa natafuwa on the microphone. I am a starving artist, so I'm warning you, we gonna eat anything that's edible. Like any muscle is a cannibal. Mimi ni kitu wa kibovu, I lost my mind a long time ago. All eyes on me like Tupac Shakur. Although I see nobody, uneza dhani niko na shida ya macho. If it ain't about the money, I ain't the one you should talk to. I kill MCs kila wakati, na sijali kama serikali. Kuna mkono mifu watajuaji. Mimi ni mwenda wazimu.
Shanghai, yeah. Ili wina ruga laka masai. Hata kuliko mkuri ino kanisani. Mimi ni wenda wazimu nilikubali. Usi Shanghai, agili wina ruga laka masai. Hata kuliko mkuri ino kanisani. Mimi ni wenda wazimu nilikubali.
I think I got what it takes. I think I made the wrong choices to get to the right place. On my way to the top, like a staircase. I keep it fresh down to the sash. Shabber rains without the gold chains. Sadani kiona majune, bado sioni kompe. Nasi wezi complain, mimi ndo yule mse. Mwenda wazimu. Honestly, it doesn't get better than this. So you need to start taking the start. Copy what you can't pay to me. I feel blessed for as long as blood runs through my veins. Nidampa shukran, mwenyezi mungu shetani ya shindwe. I know you have been watching over me. Sangu nizaliwe. Curse those who curse me and those who bless me. Wabarikiwe. Mwenda wazimu, kuna wengi wanadai. Nimevuta majani sikata. Kuna vile mimi ni mwenda. Mwenda wazimu. Mimi ni mwenda. Mwenda wazimu. Mimi ni mwenda. Mwenda wazimu. Mimi ni mwenda. Mwenda wazimu.
Mwenda wazimu. Shanghai, yeah.